Fana vele ya umtan, ucabangeli mizwa yami, usabeli mizwa yami, nokuthi abantu bazothini emva kwesikhathi esingaka. Mina nawe sesichithile emva kwezinto ezingaka. Mina nawe sesenzile. Kodwa badala bahleli besho ukuthi uma umuntu umthanda uba umthethela ahambe. Yena uba umthethela ahambe.